Esule ya tano mwebili. Zukuka, zukuka, yambala amanyi go gwe Sayuni, yambala ebyambalo byo ebyobuyonjo gwe Yerusalemi, ekibuga ekitukuvu. Kubanga okuva leero temukyayingiranga mu gwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu. Weekunkumule enfuufu, golokoka otuule wansi gwe Yerusalemi, weesumulule enjegere z'omubulago bwo gw'omuwala wa Sayuni eyanyagibwa. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mwatundirwa bwereere era mulinunulibwa awatali ffeeza. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti, olubereberye abantu bange baaserengeta e Misiri okutuulayo, Omwasuli n'abajooga ng'abalanga bwereere. Kale nno kaakano nkola ki wano, bw'ayogera Mukama, kubanga abantu bange baatwalirwa bwereere. Abo ababafuga bawowoggana, bw'ayogera Mukama, n'erinnya lyange bazibye obudde bulijjo okulivuma. Abantu bange kyebaliva bamanya erinnya lyange, kyebaliva bamanya ku lunaku luli nga nze nzuuyo ayogera, laba nze nzuuno. Nga birungi ku nsozi, ebigere by'oyo aleeta ebigambo ebirungi, alanga emirembe, aleeta ebigambo ebirungi eby'obulungi, alanga obulokozi, agamba Sayuni nti, Katonda w'afuga. Eddoboozi ly'abasajja be abakuuma, bayimusa eddoboozi, bayimbira wamu. Kubanga baliraba eriiso n'eriiso, Mukama waabwe alikomawo e Sayuni. Mubaguke okusanyuka, muyimbire wamu mu ebifo by'e Yerusalemi ebyazika, kubanga Mukama asanyusizza abantu be, anunudde Yerusalemi. Mukama afungizizza omukono gw'omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna, n'enkomerero zonna ez'ensi ziriraba obulokozi bwa Katonda waffe. Mugende, mugende, muve omwo. Temukomanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Muve wakati mu ye, mubeerenga balongoofu, mwe abasitula ebintu bya Mukama. Kubanga temulivaamu nga mwanguyiriza, so temuligenda nga mudduka. Kubanga Mukama alibakulembera, era Katonda wa Isirayiri y'alibasemba. Laba, omuweereza wange alikola n'amagezi, aliyimusibwa, alisitulibwa, era aligulumira nnyo. Ng'abangi bwe baakwewuunya, amaaso ge gayonooneka bwe gatyo okusinga omuntu yenna n'embala y'okusinga abaana b'abantu. Bw'atyo bw'alimansira amawanga amangi, bakabaka balibuniza obumwa bwabwe gy'ali, kubanga kye batabuulirwanga balikiraba, ne kye batawuliranga balikitegeera.